Kaladosh is the best.
Swim, swim.
Pamene maona pimpo ni wanapotimpo. Ziva ziva ine vini vela. Pamene mavela chongo ni vena po nyimbo. Mafuna complicated ni funa simple. Tavai shiva awe. Tavai shiva efyo tumfana. Shiva e kumtwara. Tavai Shiva e fio tumfana. Tavai Shiva e kumtwara. Another man's trash, she's another man's treasure. Bali badi, I never univesa. Mabubu be, Shiva mantarako, baja uvi control. Makalako, baja unitontoza. There's nothing I wouldn't do for you. Ninga kupasa moyo wanga ine. Pantu kwa ula iwe. Kwa ula iwe. Kwa ula iwe. Niwewe kanifuna mama. Siva ziva ine veni ona. Pamene maona pimpo ni wanapotimpo. Siva ziva ine vini vela. Pamene mavela chongo ni vena po nyimbo. Mafuna complicated ni funa simple. Tavai Shiva awe. Tavai Shiva efyo tumfana. Shiva e kumtwara. Tavai Shiva e fio tumfana. Tavai Shiva e kumtwara.
In my eyes kuli mwene unaonekela. And in my mind baby kuli mwene ni separate and give up. No way, baby. Awe nakana. Olo waka chite buwanji. Olo waka kambiva buwanji. Sini zambela chifuka.
Siva ziva ine veni ona. Pamene maona pimpo ni wanapotimpo. Complicated ni funa simple. Tavai Shiva awe. Tavai Shiva efyo tumfana. Tavai Shiva efyo.